Tico, please, Telunga nchatin sasemncane. Amfuna ukubadlisa ama thousand. Amfuna ukubadlisa ama thousand.
Chinimbi kinimbu vukile. Uthuli isikhotsane ziyakukhotho. Ithi imali engakanani ngiyawuthenga lo mhlampe esitini asemali ngiyafona. Intombi zela zodwa ziyabhona. Intwani yakho kodwa iyafona. Intombi zela zodwa ziyabhona. Intwani yakho kodwa iyafona. Chinimbi kinimbu vukile. Uthuli isikhotsane ziyakukhotho. Ithi imali engakanani ngiyawuthenga lo mhlampe esitini asemali ngiyafona. Intombi zela zodwa ziyabhona. Intwani yakho kodwa iyafona. Intombi zela zodwa ziyabhona. Intwani yakho kodwa iyafona.
Tico please, Tico please. Telunga nthathi sasemncane. Amfuna ukubadlisa ama thousand. Amfuna ukubadlisa ama thousand.
Ever smiling like knowledge imsona. Go tooth bag is in your umkute. Umakhwapheni bathu hamba lokubani usabuza. Hawubheke ukuthi umtaka leti gogo. Imali ngathi izobola. Kinembu phethe uphoko lonke. Matrillion amazilliyone. Uzokumanzisa ezulu le mali. Flex ntombi flex. Idlani imali kajakalazi. Usuthu uzuyitokoze. Ngeke uyiqede. Ngeke uyiqede. Imali yazani. Twenty pocket. Sundizeleni imali yami ngikuphethe. Ngithenga njengokwetha ngomeli ngiyapressa. Sundizeleni imali yami ngikuphethe. Ngithenga njengokwetha ngomeli ngiyapressa. Kinembu kinembu vukile. Sithuli isikhotsane ziyakukhotho. Imali engakanani ngiyawuthenga lo mhlampe esitini asemali ngiyafona. Intombi zela zodwa ziyabhona. Intwani yakho kodwa iyafona. Intombi zela zodwa ziyabhona. Intwani yakho kodwa iyafona. Kinimbi kinimbu vukile. Sithuli isikhotsane ziyakukhotho. Imali engakanani ngiyawuthenga lo mhlampe esitini asemali ngiyafona. Intombi zela zodwa ziyabhona. Intwani yakho kodwa iyafona. Intombi zela zodwa ziyabhona. Intwani yakho kodwa iyafona.
Tico please. Tico, please. Telunga nthathi sasemncane. Amfuna ukubadlisa ama thousand. Amfuna ukubadlisa ama thousand.
Yeah. Yata nasi calendar itshintsha ukubhala umazebhede ngumlungile isiphalaphala. Usuthi sagwatha mvumbulo umhwarane. Kwathanani keva imtswadi. Seyifamba usikhumba ngoku Jordan. Ibhodlela mphuzane kuzuladana. Ode bakwe phandle uyamazi usathane. Ishandarapha ivele ngomthetho. Ubheka le chain ubheke nomsek. Yindo angusala ubheka usala unestress. Gama OGs agqoke mafek. Ngihle ikotini le bari ya flex. Just for dead skis.